Amos on the beat.
Okwagala ko kunji. Okwagala ko kumpitiriddeko gakulunji gakunji. Okwakuleta kunsi.
Mutima kwange
kulumwe nyota. nyuze no moyo mutukufu onteke kumpina we ompena tena sanyu eliobulokozi mukama meme yange ekuya